tokero wajeni ogwak tiro piara ogwak tiro piara wajeni ogwak monana ogwak monatia
darema kecheru lakakuru nchere motachi darema kecheru kunyawe nchere motachi wajeni ogwak la piara ogwak la piara wajeni ogwak konuya ogwak konuya Larema kecheru kunyawe Ichere motachi Wacheni ugwak la piera Ugwak la piera Wacheni ugwak konuya Ugwak konuya
Nabema yinyoni tindo ano em Nabema yinyoni tindo ano em Nyevo man lengya
Atokani
Nyevo man beya
Nabemon
Nyevo man lengya Never man pay ya
Never man
Mbalo we are war Never man Mbalo we are war Mbalo we are war Never man Mbalo we are war
Did a Bembe management. Yeah.